AmadZambi.com Super vibes.
Time on.
This is James.
Hola, hey. Hola, hola, hey. Your boy Caso.
The reason I say ukandisiya sunga beze wina ngatine chifuga ndi makhala pa ize ngakhale umandizunza olovuto libere umandisiya ndisoveneka koma tuchikondi chonse chaine ndimakupatsa utengeweka wayesu mamvetsetsa akatizende ndikukangana but you want me to push myself ziteka bwa andu amangonisera atindafika popepe but they don't know how much I love you ndipanga bwa oh oh ndidigira paka udza sinde ndidigira koma ndikatopa ndinyamuka ndikaone zina
ineyo ndipirira
ndidigira paka udza sinde ndidigira koma ndikatopa ndikusiya ndikakonde wina.
So I'm gonna find myself a better man. Or does anybody treat way better than me? Weo, mene undi pangira. Mina uko akandi konda kosa moshe. Mina sininga makadanda ule. Every day, every night, zabuto la kelo muelo. Nangamo se unayambila kujikona ten. La toba nazo baby not again. Wandini za kokwana baby namba penine. Wasiya kuninena kuti ndafika po pepe but they don't know how much I love you ndipanga pandine
ndidigira mpaka udza sinde ndidigira koma ndikatopa ndinyamuka ndikaone zina
ineyo ndipirira
ndidigira mpaka udza sinde ndidigira koma ndikatopa ndikusiya ndikakonde wina.
www.amadzambiwe.com